Yamdi sappo e tati silmaji chapande tati do e Dakar e yamdi sappo e jowi silmaji chapande tati to e Paris.
Ummuba.
Mi hiuri kan fota mi landi kan si te woni hidon e jamma ka wonu don wo e der aduna on e ngadore yo hore jo kauti tal leydele Afrika Macky Sall bangini hande weltare makko e der Twitter e dun ko sabu o famo dira wadangal hakkunde Russia e Ukraine de leyde didi e wonu nodde habude e fortani yo gabbe fuddite yeyede hunde wallitotonde de leyde Afrika no habira hege kamabe kal famodira wadi e bawo yitugo loye sojo Senegal e odi mojo makko morisi Vladimir Putin. Nigeria ko fandi wo yimbe chapande e tato mayi e sappo e dido barmobe dun koy o asidan wadudo kalawo Kano yarungol Jaria e der diwal Kaduna jento den chantore Nasi Yusuf Usman nultondirado RFI fulfulde gila Kano.
Ballo jagodo hukuma chuklani ka jahale ka FRSC ardani do tayre Zaria Abdurrahman yaka sai tabbitini ka fe'aki masibol gol to jaydi yankobe o famtini bawo yimbe chapande tati choyube yonki wobbe sappo e dido dogginama faaki nyawndorde wala safrorde de elto nyawndi gujaabi hattirde Amadou Bello to Shika Zaria o wi ka ukkake banjamdi jowi e feccere kikide Alhamisa ciagalde motaji didi kolbondiri ko fodi futtuki yite jagordo on tumi hadaru dum e duddinki pargal e malutuki didaadi Abdurrahman beedi labbinki do hukuma FRSC wawa andutu kitongode motaji din sabuno di nguldiri amma hukuma kan luggina biditol non ma goto nder seedibe hadaru dum bo gollano hukuma FRSC wi yimbe bawa hisnuki yimbe sabu bawo di kolbondiri yite futti den wuldi yimbe ben datal Kano yaaki Zaria e Kaduna yaaki Abuja joni e wo ine den kadi fodi nyikondiral motaji ko lanyobe dudbe peli kampanire gollore do datal gal e soyende jabrude kandude no hoynira hadaru Nase Yusuf Usman Kano RFI.
Tunisie yimbe temedde temedde yalti hande kadi fi hollugo anga weltare e mabbe ben seppobe ko ka wuddu Tunis woni e ko be fotti goto e ben seppobe holli e go yaltu golbe no yowiti e sabu ko kayis Said Fala kon windi tago sariyaji leedindi Jama futa jalo onno habburi wa juldandu darnugo suudu safrordu kasare e labe ngo jinyo no humondiri e ko laamu hakkunde holli kombe hebi ballal yurunga e dele de janane hedode Idrissa Sampiri jalo nultondirado RFI fulfulde gila labi
ko laamu hakkunde wongun ko di futa jallo kalewru jeega buru fejjundu jaagordo halfinaado fi cellangal holliti jamaaji din de ebbore darnugol ciudi nyawndirdi e dow ballal portobe be docteur Mamadou Pété jallo
nokkeli nyawndirdi din wano labe do wano kanka wano zere kore kanyum lando leydi mendi colonel Mamadi Doumbouya himo eppi ka fondo makko yo decha e do nayi hebu labtaniji kis me yewtidi e wallobe be beitani en on kalse ibe fala e wallude
humpita gol laamu ngun hebi portobe ko wallito leydi gine ndin darnugol ciudi nyawndirdi njani sembini tama o jama ngal diwal labe Ismaila Moske Diallo no tawa ende mojobere halfinande newingol huwondiral hakkunde jama dabbaydo cellal ngal e halfinabe nyawndugol nawnube ben labe
mede welturi ngal kumpital do bayru si en dari wono labtane labe on innado ko labtane regional ko labtane darnado woni dubi temedere awa ciudi din fo ko ciudi wadano di fewndo porto alaaji ko woni ton kon ka gollirte ko dun kadi ko alaaji nebudi wana alaaji fewndi didi
lambe sare den wondude e yesobe diwangal yetti peeden fo fino darnugol ndu suudu latora kisan Idrissa Sampiri Diallo labe RFI
kono woniri do yewayno di men dintina on Antonio Guterres holli anga weltare makko dun ko sabu ko Russia yanani kon o poru Ukraine tedube sengodi kumpite men hande on ko do wonde wayno dirde kono hay son potita ki radio ju mondi on jenti to tokadi joni kabaruji yontere kono do yo kabaruji yontere artude are men weltani kon foto e sengo e kanyon kadi di kabaruji men